Yeah. onye ebube, o nwere isi mbido nke ọ na-enwe njedebe.
Chukwu dị ebube, Chukwu bụ dị ebube.
ezi chukwu nwe mgbara ọsọ bịa na nyere m akwa o ezi chukwu
Chukwu onye bi n'igwe dị aghaghị o ezi chukwu.